Behind the music.
Kweli umenishika ro, kweni namba moja, nanitaga komando, end up calling soja. Moyo si upeto mo, penzi likavuja, sini ukumu kwa kwa sandoko. Tuvuke daraja, makitu ona wanda gathibika. Wakikusema washa gaspika.
Kwa mbae mitumba,
situtashona tuvaeza duka.
Tete mchumba,
kwa macho ataona na tutawalika. Wapiga kelele, wakate nywele, hata nyayo wazo.
Mirembe,
akili kichwani, mwanzako sisha niruka.
Mirembe,
hoi tabani, mikwako nishachizika.
Mirembe,
akili kichwani, nishaweuka.
Mirembe,
hoi tabani, nishachizika. Kuteleza kama champion I'm king. Wapiga kelele, wakate nywele, hata nyayo wazo.
Mirembe,
akili kichwani, mwanzako zishaniruka.
Mirembe,
hoi tabani, mikwako nishachizika.
Mirembe,
akili kichwani, nishaweuka.
Mirembe,
hoi tabani, nishachizika.
Mirembe,
akili kichwani, mwanzako zishaniruka.
Mirembe,
hoi tabani, mikwako nishachizika.
Mirembe,
akili kichwani, nishaweuka.
Mirembe,
hoi tabani, nishachizika.